ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Ni ya muri isanga yihariye twatangiye mu cyumweru gishize ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobora ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro rya kanariki ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavuze icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo ahererekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere nsabe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Amerika i Londres mu Bwongereza akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze kuri radio yacu VOA. Iki ni gice cya kabiri cy'ikiganiro tubagezaho buri cyumweru muri uku kwezi ku mateka yaranze u Rwanda guhera ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973. Nyuma y'ikiganiro cya mbere ku cyumweru gishize, hari benshi, ndavuga benshi batwandikiye mu buryo bunyuranye, abandi baratelefona. Mwese mbanje kubashimira ubushishozi mwabikoranye. Dore nawe hari abagize bati kuki mutatangiriye, kuki ntacyo mwavuze ku bya 94, ko ntacyo mwavuze ku ihanurwa ry'indege, ko mutabajije umuryango wa nyakwigendera Perezida Grigori Kayibanda ko bakiriho, runaka yabeshye, runaka ntabyazi, iyo mubaza nyirana ka nibindi ni wo muco wa Kinyarwanda, ntawe rwose twabiveba. Ikiza kuri twe nuko ibi byose twari tubyiteze kuri iki kiganiro, kimwe n'ibindi bizakurikirana ni ibiganiro bivuga ku mateka y'Abanyarwanda atavugwaho rumwe na gato. Icyo ku ijwi rya Amerika dushyira imbere ni ukubaha buri wese utugana n'undi udutumira ngo ari twibire, ni uguha agaciro umuntu wese, ntawe twaha ijambo ngo undi turi mwime. Mwese mufite uburenganzira bungana kuri radio yanyu. Ntabwo twifuza ko hari uwakumva ko we twamuha ijambo ariko ko twaryima runaka kubera amasinde afitanye n'undi. Twaba twubaka dusenya, iyo yaba ari demokarasi yubatse ku mucanga ntaho yatugeza. Uruhare rwa radio yanyu ni kuba urubuga rwa mwese tudatonesha kandi tudatoneka, niko karusho kacu. Kuba twumva muri uyu mwanya intandaro y'ibiganiro n'ubushake ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Nk'uko twabibasezeranije, ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki n'abandi bakozi ba leta nyuma ya kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Abafashwe ni benshi, ntitwashobora kubavuga bose, ntitwabahera ijambo rimwe, ariko turabararitse. Nimutange ibitekerezo byanyu kuri Facebook ya VOA radio yacu. Reba ikiganiro muri isanga, utange igitekerezo, ubaze ikibazo, tuzagutumikira, ntituzagutenguha. Ikiganiro muri isanga ni cyanyu.
Muri isanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Byaravuzwe byarabaye nyuma ya kudeta yo ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973 abanyapolitiki bamwe barafashwe birumvikana nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda ngo zitukwa mu nkuru. Imfungwa ya mbere yabaye Perezida Grégoire Kayibanda. Mu kiganiro cyacu gishize mwumvise ko Colonel Laurence Rubuga uba mu Bufaransa yavuze ko uwo abakoze kudeta batumye kubwira Perezida Kayibanda ko yavuye ku butegetsi ndetse agasubirayo kumubwira ko agiye kujyanwa gufungirwa mu kigo cya Isar Rwerere mu cyahoze ari komine Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Iyo ntumwa yari Capitaine Leonidas Rusatira ubu ni general uri mu zabukuru uba mu Bubiligi. Twagerageje kumusaba kuza muri iki kiganiro kugira ngo asubize bimwe mu bibazo mwibaza, ariko araduhakanira tubwira ko ibyazi yabyanditse mu gitabo cye. Uko ikiganiro gitera imbere impaka ziba ndende n'ibibazo byiyongera, tuzakomeza kumusaba kukitabira. Reka twongere tubaze Colonel Laurence Rubuga, umwe mu bakoze coup d'etat, akaba yari yungirije Perezida Habyarimana muri état major. N'izihe ngamba zafashwe mbere yo kujyana Perezida Kayibanda irwerere? Ninde wafashe icyo cyemezo?
Ni Habyarimana twahaga iyo misiyo ko yareba ahantu ya andoho akava muri influence y'abari ya groupe yari yaramwoheje nyine biriya byose.
Ariko ubundi iyo groupe yamugiraga inama mbi yari igizwe nabande?
Ntabwo ntumbaze ntabwo mbaze nge nibere mu by'amafaranga, ariko rero akiri muri état major ntaragenda ari zira mvururu zari zazanywe n'abanyeshuri zimaze kukwira bati ifuko les forces armées interviennent. Le ministre Habyarimana abiproposa president aravuga ati tuzabigiye muri conseil des ministres. Muri conseil des ministres ministre wa education ati mpa question n'abanyeshuri bari bakora imyigaragambyo dans un campaign democratique ntabwo abasirikari bajya kubuza imyigaragambyo y'abanyeshuri. Noneho Seyanga nawe wari ministre la presidence chargée des affaires politiques administratives nawe kuko harimo na inzego intermédiaire du parti zari zamaze kujyamo zigira ngo abo banyeshuri batabatanga zihagarikiwe na Seyanga ariyo comité du salut. Noneho Seyanga nawe ati no ati abanyeshuri mureke bakore ibyabo ahubwo ruparti iza pacifier le pays. Ebwo rero harimwo nyine nabo bashyigikiye Habyarimana ahubwo abaminorize sinzi nivyo bigeraho. Noneho muri inama ya état major ba ofisiye batinyuka baravuga bati se turagumye kurebera ko polisi itakihari, turagumye kureba abantu bapfa ngo turi ingabo, izo ngabo zizi zirebera abaturage bapfa n'iki? Hari uwatinyutse ati ati abantu bari kuvuga ngo niba utashoboye guhagarika zira egura yaratubwira nayo nkiri iyo mu nama ati murabona icyo bashaka ari njye bashaka cyangwa se bashaka ko mwese mugira mupfa umutwe nkanjye ahari? Ati noneho bagasigara bakora icyo bashaka. Nkubwiye ko rimwe mu nama Habyarimana yihereranye Perezida aravuga ati bariya bavuga ngo abantu ntibapfa ngiye gushyira abasirikare babajije niyak bafite za materiel dingi ku kiraro cya Kanzenze. Ati hanyuma nzakwereka imirambo bamaze bajye bafata imirambo Nyabarongo ishariya noneho nzakwereka.
Hanyuma imirambo arayibona?
Senkatiwiti ndabyibuka n'umwumva ibyo ngibyo byose. Sinzi rero abandi bari bafatanyije, ariko nzi ko muri conseil des ministres wa mugani yari minorize harimo bamwe bamwe kwamaga. Ahubwo
ibyo bikaba aribyo byatumye muvuga muti u Rwanda rwari rugiye kujya mu rwobo?
Oya no, ntubimbaze, iyo ni nitugiye gusubira muri inzu kimwe twagira iriya episode yahise ni nziza cyane nayishimye ari ara ibintu Simba yavuze rwose abantu bibazagaho cyane inyibagiwe akantu gatoya gusa
nakahe yibagiwe
nuko bimwe yavugaga ati bari baranze binenaguswaga ibyo abasirikari arakantu murinda hava maze kuba ministre wa garde nationale niho twari tukinjira tumaze mwamaze make yahamagaye Munyandekwe aramubwira Munyandekwe yatubwiye ngo watubwiye yavuyeyo ati bira bintu by'abasirikari by'abasirikari kwari by'abakiga ati waretse nkagushakira buruse kwajya kwiyigira iburayi ukazazana diplome iryoshye Munyandekwe aramusubiza ati niyandikishije muri iri shuri express ati ndizi ati kubera ko barumuna banjye ntabwo iwacu amikoro y'umuhira ntabwo ashobora gutuma bazika ati ndiga mpembwa bizatuma ntangirira barumuna banjye bagashobora kwiga ati ntabundi jove mu rotape senka an Europe zagarutse badashobora kujya mu ishuri ngo aramubwira ngo uza ngo ke ngo ndeje respect votre choix ngo ari kuzabyicuza ari byo Munyandekwe yatubwiye muri 71 nyene ba Bizimana babaye ba ministre Kayibanda yari yabibwiye yabipropoje Munyandekwe umunsi wo kurahira abona siwe babwiye aratubwira ati sinababwiye ngo ati none batabyicujije
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko mu basirikare bakuru 11 bigitiriye kudeta yo muri 73 uhasigaye batatu gusa Colonel Laurent Serubuga Colonel Bonaventure Ndibitura na Colonel Aloyse Simba Colonel Ndibitura twaramushatse ntiyadusubiza kuri iki kiganiro tuzongera kumutumira mu kiganiro igihe cy'urubanza rwa Perezida Kayibanda kigeze kubera ko ariwe wari umucamanza mukuru twarabimusabye muri aka kanya reka twumve icyo Colonel Aloyse Simba wari komanda wa Kankanombe mbere ya kudeta avuga ku magambo ya Colonel Serubuga mumaze kumva yemeza ko mbere ya kudeta abanyagitarama bari barateguye imvururu mu gihugu
yavuye mu banyeshuri ariko rero nyine nanone numvaga muri komite barega kuko numva nabo bareza ngo Kayibanda niwe wateguye imvururu y'i Kabgayi ariko ngasanga atari byose perezida yajya mu banyeshuri kugira ngo babwire iby'ubuti ntabwo ari byo imvururu yabahereye muri universite y'Ubutare harimo abanyeshuri barimo ba Bizimungu barimo ba Mugesera barimo bande nibo bahaye kwirukana abatutsi
icyo gihe abo bantu kandi baje kugaragara nyuma ya kudeta mwabahaye n'imyanya ikomeye bakoreraga nde icyo kibazo ndakikubaza wowe ariko ndanakibaza n'uwari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu se batware nabambira icyo uwo abo bantu bakoreraga niba barakoreraga Kayibanda tubwire icyo gihe muri 72 abo bahungu bo muri kaminuza bari muri comité du salut public ibyo babikoreraga iki batungaga nande
bo prezidenti ntabwo namenya abo batumye icyo nzi cyo ni uko bito barabasore bakoze iyo mbyigaragambyo niko twabyumvaga ariko ntabwo nubaga ko ari abo batumye uretse ko umuntu pare extraporation umuntu yavuga ati urabona bari abantu benshi bariya mu rukiga ubwo yenda bo bayobaga bashaka kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo mbizi rwose
niba mu gihugu harabaye imvururu hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uwo yari Andrea Sebatware ubu nawe uba mu Bubiligi izo mvururu Colonel Laurent Serubuga avuga nkawe Andrea Sebatware warazibonaga wakoze iki ngo uzihoshe ayo makuru y'abantu bishwe avugwa na Serubuga niyo
wihariye kamemo
cyane cyane hari abantu bapfuye muri ko cyangwa igitaramo cyane cyane hafi y'uruzi hari abantu bapfuye hagati ya gitaramo na Kibuye kwa hafi y'uruzi ibyo kose ndabizi kandi nabivuganye na perezida kuko nazenguka icyo gihe nazenguka mu Rwanda hose cyane cyane aho numvaga Siroma hari ibibazo nabo batanga raporo ariko ubundi situasiyo ndongo mbere ya kudeta prema hari umwuka mubi mu Rwanda hose ndeke cyane cyane Kigali ariko ni hose umwuka mubi wari hose wumvaga hasa ni hano kuruntu
uvuze yuko wazengurutse mu gihugu cyose ukareba uko byifashe ndetse ukabigeza no ku mukuru w'igihugu iyo izo raporo zimuhaye Perezida Kayibanda hari icyo yakoze kugira ngo ibintu birangire vuba
abanyeshuri tugize imana bihagaze haza iby'amaliste iyo umwami bandika ku mugi ngo abanditse ntibashobora kwinjira mu biro
byo kwirukana abakozi
yewe abakozi b'abatutsi imwe na imwe bamwe hari nabo basagaraga bakabita batutsi atari icya gatatu rero none ni ukujya mu baturage ibyo by'abanyeshuri nakubwiye ko abanyeshuri ekrane mineure parike agomba yagombye kubakora cyane maze kubona ibyo by'amarise yo kwirukana abakozi maze kuba nabyo bibaye yewe nabwiye perezida ko ngiye gukoresha n'amaprefe biriya bintu ndabona byo bishaka kujya no mu baturage noneho nge n'abaprefe dufata ingamba zitizitire kugira ngo bitinjira no mu baturage aranyemerera umunsi munani twari twabahamagaye dukora inama marezoma uwo munsi dukora iyo nama perefe w'igitarama ntabwo yinjemo kuko iwe hari hahiye bari batangiye kwica abaturage bamwe kubaruha mu ruzi abandi bakabica
ariko se abo bantu bicaga abantu ntimubamenye muri ba minisitiri muri leta abo bantu bari bande
inama irangiye nibwo namenye ko muri gitarama batangiye gutwikira abatutsi n'uko ese bamwe bakabarishe
ubwo hari ku itariki
kuri makumyabiri na karindwi n'umunani mu kwezi kwa kabiri mirongo irindwi na gatatu byabaye kandi nabi igitaramo na Kibuye
none iriya kudeta ibaye yarabatunguye cyangwa mwabonaga yuko yari ikwiye kuba
yewe ishobora kuba yaratunguye cyangwa utaratunguye umwe yabivuga byombi
gute abita batunguye ni he
kuko abasirikare kwanjye akatuganira ubwo bakamubwira Habyarimana ko Habyarimana yaba ari teretere kuko yabagambaniye ko wari kubikorana na Kayibanda kugira ngo bakomeze babaye kuri iki kumva rwose icyo kintu cyo kumva bakiguze bababa ko aho kwa Habyarimana we kuko wenda Kayibanda umvikana we ntabarengere uko situasiyo yari imeze yari mbese nabi ku buryo nyine noroma wabona akwiye kwishyura kuko
tugaruke gato ku cyemezo cyafashwe cyo kohereza perezida Grigori Kayibanda irwerere muri Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri Colonel Laurence Rubuga avuga ko cyafashwe na komite y'ubumwe n'amahoro Colonel Aloyse Simba yarayirimo namubajije niba icyo cyemezo yarahari gifatwa
oya ntabwo rwose nakwemeza ko aba twarakoze inama twese hamwe reka nibo barakoze ubwabo kuko bashobora kugira abantu batuma ntabwo twigeze dusabye inama yo kugira ngo tujye kumubwira ngo yemere kuko pratikoma n'umuntu w'umugabo nawe sinzi uko yari kwemera ntabwo rero byo uragomba kuba barabikoze ukwabo cyangwa se Habyarimana akabakorera afatanyije nawe yagishije inama abo yagishije inama naho yewe ntabwo ubwo byo kuba ngo tumwohereze ahangaha cyangwa tumuvana ahangaha nabyumvise bari kontre ndibuka yuko umugore witabye Imana iyo desiziyo yafashwe na komite nanjye nayo ndimo ivuga ko Rwerere akaza igitarama kumuherekeza ibyo nibyo nibuka ariko ubwo kumujyana Rwerere ntabwo nabyumvise ntabwo mbyibuka.
None se kumujyana rwerere ubundi kubera iki mutamujyanye Iremera cyase mu mujyani Kabgayi cyamujyane niwe mu rugo kubera ko yari afitiwe kubera iki mwamuhereje kure y'umuryango we y'abaturage bamuzi y'inshuti ze
bo nishobora kubyimagina ariko ntabwo n'inama nari nyirimo ariko kubera mujyanye hariya rwangaga ko nibamurekera igitarama abaturage bashobora gushaka kumureba kandi bakaba bagira akavuyo bakamenya ibintu cyangwa se bagakora revolute mu bamujyanye aho atazwi kugira ngo abantu bashobore kugera no kwa Kayibanda byari kuborohera no kuva igitarama ho byarumvikanaga ko bagomba kwamuvana bakamujyana ahandi ariko kumujyana rwerere paratikoma ko nyine bamujyanye bagira ngo bamwisore direse dore population kuko n'abandi iyo mujyana ahantu hari abaturage benshi uko icyo gihe abantu baramukundaga baregeretu bari kuza gutera akavuyo bakatongana bagashaka ko bamurekura birwerere presque n'ahantu izole hari muri ferme y'umuzungu nta bantu bandi bari bahari.
President Kayibanda yajyanywe irwerere we n'umugore we wari ufite umwana w'uruhinja w'umukobwa afungirwa mu nzu yahoze ari y'umuzungu wategekaga iza rwerere. President Kayibanda hageze yahashanze umuturanyi wari muri leta ye ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Andrea Sebatware ukomoka muri ako gace yari yarahubatse aratubwira uko yamwakiriye.
Kayibanda bamaze kwamugeza bagomba kuba baramugejeje nijoro kare kare mu gitondo nkiryamye umukozi twajyanye numvise ko maze ku cyumba iwanjye ati nise ntigishati hano hari abasirikare bagushaka ntagenda nsanga ni serivisi niba yari sweta niba yari leta na sinjye ngo niwe wari uyoboye iyo kumva noneho arambwira ngo baje gushaka ibintu ngo kubera databuja uyikeneye databuja ndetse ukenera nimusha kuvuga mukayibanda mwamuzanye hano watiyesare hano haruguswe nuko tuza kuvugana muri izale hari posibilite nyinshi bagomba kuba baramuzanye nta kintu nta kintu bateguye sinzi nako ntabwo nabivuga
ni ukuvuga byo kuryamaho byo gutegura kugira ngo ashobore gutungirana
ibyo kubijya par exemple kandi bari bafite n'akana atakamenye kuvuga
ni ukuvuga ko bamuzanye we n'umugore we
n'umugore n'umwana vrema ntabwo ko ari nk'uruhinja kuko agomba ko ataramenye kuvuga ndakeka umwana we yakeneye amata hari ibyo nashoboye kuhara ibindi babwiye ukuntu babibona muri izare nyuma y'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu ngenda n'amaguru ngerayo ni prison umwe tuwacometse ubwo nagiye ngiye hari abafite agaserikare muri site y'abakozi ngenda ngiye gufata inanga ikirahuri cya byeri mpageze nsanga sagatwa yamuramutsa noneho ntingize imana nti noneho uranjyana arambwira atewe nkugira inama wakwihamera hano kugenda ukagana na fene wanyu atahe ugerayo urinjira iwawe mupayise y'iwawe ariko ntushobora kuyisohokamo nahitamo kwibera bene wacu ko nta kibazo mushima afitise ko ngaho genda uzabanda mukirize nti ubwo tuzatureba ariko singiye kuwa kwigira umunyuru kandi nishobora kwitanga gutegura ngo twitemberera ibyo gusohora Kayibanda ntabwo sinanabisabye uwo munsi nibwo nyuma naje kumenya ko Sagatwa yajyaga yazaraga irwerere turejumu ntabwo nzi yamaze akora ibyo ariko ubundi yazaga buri munsi kureba kubana na Kayibanda avuganaga ntubimbaze ntabwo mbizi nta muntu wayinsobanuriye ariko niko byari bimeze.
Barabyumvise mu kiganiro cya mbere ese Rubuga avuga yuko yoherejwe irwerere kugira ngo abone umwanya wo gutekereza ku byo leta nshya yamubwiraga bakoze kuri leta bamubwiraga bamusaba kwemera yuko bamukuyeho kugira ngo ashobore guhabwa ibyubahiro n'ibyagenerwa nk'umukuru w'igihugu kwari igihe cyo gutekereza mbese uratekereza ko uwo muntu yabaga ari intumwa ije kureba niba yabyemeye cyangwa atabyemeye
ubwo nkurikije ibyo serivuga yavuze nkabona no kandi akaba yakora ibintu abeti buri munsi urabona Kigali buri munsi rwose yaraza ubwo ndakeka ko yenda aricyo cyamuzanaga nakeka niyo pi hari ahantu wakomeza uvuga ngo aho yaracumbitse hari hamize hati hari amazu atatu ibanza niyo nkeza bera yabagamo wacyategeka ikurikiyeho nayo yari name still iya gatatu yari jite noneho iyo nzu perezida Kayibanda yabagamo ni yabo bazungu bategekaga aho hose batiga izari mbese ene yake para bategeka ene yake niyo iyo nzu yari niyo jite yabo niyo baragamo baje muri administration mu control ariko ifite ikintu rero naje kubona lebure zarimo zose ganze ni somene bari bazikuyemo bazana izinisha bakomanze kwa muri harya mu gikonsi kwa abantu zabakoraga ni lebure lebure zose barazihinduye bashyiramo lebure nshya yari cyo n'icyumuri cyakurikiye icyo gihe nagiye mu misa nkuri n'abana runaba komini bitaro none tukagse mpageze ndahagarara mbona umusirikare umwarisi nkajya gusura prize wacu aranyemere turagenda n'umugore n'abana turasanga Kayibanda n'umugore wicaye muri saro twaganira umusirikare yatwicaye iruhande ariko none ageze aravuga ati birahagije emurekera aho ngaho kuko ndasezera kwa Kayibanda arabyerekeza ati geze hanze umusirikare avuga ati nuko ukabikira aha ngaho turakomeza
tubwire muri make ya Kayibanda uko amubonye wasanze ari umugabo umeze ute mbese wasanze ari umugabo wababajwe n'ibyabaye wacitse intege cyangwa se wamusanganye bwa bwema bwe ubona avuga nk'uko yavugaga akubaza ati aho ngaho hanze bimeze gute wamubonye ute
yewe Kayibanda nawe ni umuntu burya ni umuntu special yewe uretse ko nari nzi nyine ko ibyo byabaye iyo umuntu atabizi akamuntu uko yarameze nta wamenya ko ari ku minisi wagira itsindi perezida wicaho ngaho rwose yari karume muri simplicite asangamwe nake na perezida uzi ko ari we wadukingura iyo umuntu akomanze wari wese nuko nasanze vraiment ari umuhosi kwihagararaho wifashe nta kintu wabonye no kumuvuga yavuga ukumva avuze nk'uko avugaga witse ko ntabyo twavuze hari n'umusirika nyine wari utiri iruhande kisikonomeshamekomundi ntawamenye uko ibintu byagenda ariko rero icyo gihe Kayibanda nabonye rwose afite impano idasanzwe ose ukuntu yari ameze ntabwo ari by'abantu bose
none yigeze akubwira yuko adashaka kuva ku izima ko adashaka kwemera iriya leta yari yamukuyeho
yariko bashwe nandi
kaza mu kiganiro muganiro Perezida Gregory Kayibanda yakomeje kurindishwa ijisho yirwerere umugore we yaje kunanirwa gukomeza kuba muri iyo nzu imeze nka gereza aracika agenda ahetse umwana we ariko aza gufatirwa kuri base amaze kugenda ibirometero hafi 30 nyuma yaho yemererwa kujya kuba igitarama ikavumu yahasanze imfura ye Piyo Kayibanda wigaga mu Bubiligi ariko ubutegetsi buhindutse asabwa kugaruka mu Rwanda atarangije kwiga mwaka w'1974 Perezida Kayibanda yemerewe kuza gushyingura umufasha we wari witabye Imana ubwo yagumishijwe igitarama ari kumwe n'imfura ye Pio Kayibanda wagumanye na se igihe cyose yarafungishije ijisho kugeza yitabye Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 1976. Ijwi rya Amerika ryari ryarateganije kumutumira muri iki kiganiro, ariko ejo bundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi yitabye Imana amarabira. Dufashe uyu mwanya wo gukomeza umuryango wa Kayibanda wose, nyakwigendera Pio Kayibanda, tumwifurije iruhuko ridashira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije, dukomeje kuganira ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki nyuma ya kudeta yo muri 73. Duhere ku bafashwe mu ikubitiro nk'uwitwa Gakire Yohani, yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Twamuhereyeho kubera ko yafashwe mu ijoro ry'iya kane rishyirya gatanu Nyakanga, kandi Colonel Laurence Lubuga yatubwiye ko bari baziranye cyane, bari inshuti kuko biganye mu iseminari yo ku Nyundo.
Twiganye donc muri CQM na CATDM Latine, twicaraga ku ntebe imwe.
Uwo Gakire akaba ari mwene wabo na nyiribakwe.
Ntabwo mbizi ziko ahubwo yari muramu wa Mbarubukeye.
Ya ubwo yaba muramu wa Mbarubukeye ataba we, ariko nakubwira yuko ari umugore we, umugore wa nyiribakwe ave ndimwe na Gakire. Nyiribakwe Godefroid akaba yarafashwe ku itariki ya gatanu cyangwa ku itariki ya gatanu, ndetse yafashwe no ku ya kane, ntabwo yagarutse iwe, yavuye iwe ahitabura, ntihaba kudeta, ntiyagaruka, agombe kuba ari kwa Kayibanda. Ariko umugore we ari mu bantu ba mbere boherejwe igitarama ku itariki ya gatanu mu gitondo, bagiye kwa nyiribakwe, abasirikare imodoka irabatwara ibajyana igitarama. Ibyo bintu ntabwo mwabimenye?
Ntabwo mbizi. Ngo abasirikare
nibo bagiye kwa nyiribakwe mu gitondo, babwira umugore n'abana barabapakira babohereza iwabo
imushuro. Oya, nzi ko kwa nyiribakwe umuntu yanyuraga agiye ku Kibuye. Ibyo ntabwo mbizi.
Byarantangaje numvise yuko hari abantu bafashwe ku itariki ya gatanu mu gitondo, hari abantu bahise boherezwa iwabo. Se kuri nyiribakwe byarihuse?
Ntabwo nabihakana cyangwa ngo mbyemeze. Ijugujugu twari turimo sinumva ko ku itariki ya gatanu hari abantu babonye misiyo yo kujya gutwara abantu.
Murumva bidashoboka yuko?
No, ntabwo mbihakana cyangwa ngo mbyemeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Iby'urupfu rwa Gakire Yohani wapfuye mu ba mbere mu mpera za 73 tuzabivuga mu biganiro biri imbere. Muzumva uko Serubuga yabimenye n'icyo abivugaho. Gakire Yohani yafatanywe na muramu we nyiribakwe Godefroid, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'imirimo ya leta. Yafashwe mu ijoro ry'uwa gatanu Nyakanga, kandi bukeye umuryango we uhita uhambira woherezwa muri komini Mushobati mu cyahoze ari prefektura ya Gitarama. Nashoboye kuvugana n'umuhungu we Clement Nyiribakwe.
Kazi neza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nagira ngo nkubaze, papa wawe w'umuheruka ryari, yavuye mu rugo ryari, yajyanywe nande?
Papa wanjye muheruka le 4 juillet agiye ku kazi umugoroba. Ndabyibuka ko yaje avuga ko ashaka guhita asubira ku kazi byihutirwa, harimo masaha 12 gutyo. Yagiye ubwo ntabwo yagarutse, sinongeye kumubona.
sakuminebyiri ko yari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'imirimo sakuminebyiri n'igice yaragiye muri ministeri ubwo ministeri ntabwo zari zifunze
ntabwo mbizi yavuze ko ashobora guhita asubira ku kazi niko yatubwiye ndabyibuka nari umwana ariko ndabyibuka nakundaga ndi kumwe nawe yabaga ari mu rugo
kuva uwo munsi ntiyongeye kugaruka mu rugo
ntabwo twongeye kumubona yahise birangira
ku itariki ya gatanu kudetse irabaye mwayimenye gute byabagendeye gute aho ngaho mu rugo
twebwe
akwanya akagarutse
twebwe ku itariki ya gatanu twabyukijwe n'abasirikari bazengurutse urugo rwacu nta kindi batubwiye ko tugomba bazanye igikamyo batubwira ko tugomba gufata ibishobotse badupakira igikamyo batujyana aho papa avuka mu giturage uwo munsi urasengeje twaraye mu giturage wa papa avuka i Nyarusange muri komine Mushubati igitaramo
nibutse yabumbe ry'Amerika ku Clema nyirima kwe tuvugana icyo gihe wari ufite imyaka umunani ariko urabyibuka mukanya navugaga ibyerekeranye na nyokorome Gakire Yohani nawe wafashwe akaba ari mu ba mbere bishwe muri 73 byagenze guta mu bantu bafashwe ryari twibutse icyo wibuka
wewe ibyagakire ntabwo mbizi gusa ndavuga ibyo muri umunawe nawe bafunze icyo gihe uretse ko nyuma nawe yaje kuba yari yamazemo imyaka igera kuri 3 nyuma aza kuvamo muri umunawe Gakire yambwiye ko yapfuye Gakire babavana i Kigali bamutransfera mu Ruhengeri ko yaguye mu nzira bagiye bamukubita bamugeza mu Ruhengeri deja yapfuye yaramubonye nibyo nibyo nabwiwe na murumuna we
nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wagize ikibazo uretse Gakire na murumuna we nta bandi bagize ibibazo
justement mushiki wa Gakire nawe baramufunze nawe bamwicira muri gereza ntabwo yagarutse
mwebwe nk'umuryango mu rugo nk'abana na mama wanyu mwagize umutekano uhagije
nta mutekano twagize ntawe birumvikana urumva papa baramujyanye baramwica Gakire baramujyana baramwica nyesi baramutwara baramwica sogokuru nkuko nigeze kubivuga sogokuru yari urumayisitire buriya komine Masango muri bamwe batowe yaho amatora nawe bahise bamukuraho ubwo urumva nyine agahinda kari muri famiye n'izindi bikomeye kandi barasubiyaga cyane nta muntu mama nta burenganzira yari afite bwo kurenga komine urumva ibibazo yari afite n'abana bagera kuri 6 bakiri batoya ni ikibazo gikomeye ntabwo ushobora kubyumva utarabibayemo
undi wafashwe mu ba mbere ni Ntarikure Eli wari umunyamabanga mukuru muri presidansi twibukiranye ko ari nawe perezida Kayibanda yatumye gushaka jenerali Habyarimana mbere ya coup d'etat ijwi ry'Amerika ryashatse kuvugana n'umwe mu bana be atwizeza ko azitabira ibiganiro bizakurikira tugeze ku wundi munyapolitiki Fideli Nzanana wali ministiri w'imari uwo nawe yari inshuti ikomeye ya Colonel Laurent Serubuga avuga ko yamwakiye akazi perezida Habyarimana kemera kumugira perezida wa Cour des Comptes ariko hari icyo ntasobanukiwe nkibaza Colonel Serubuga n'ukuntu Nzanana yaraye kwa Claver yamuremye bugacya mu gitondo afite randevu kwa rizinde 2:30 yagira kwa rizinde agatelefoni Habyarimana ati ndamufashe ariko andi makuru akabambwira yuko Nzanana yafatiwe ku Kibuye iwe
no
ntabwo bishoboka
yaje wanje kusaba kunsaba ko nakwenterefoni akabona randevu hanyuma nerefoni rizinde ko habyari mu nka senkere n'icyo yashobora kumugira arambwira ati ndi mu nama ati ni ntabwo nshobora kuyigira ati ejo mu gitondo 2:30 mbibwiye Nzanana arishima aravuga ati ndateka njya gushaka icumbi ati ndavugira uko byagenze bareke mu gitondo hano vere kare izinda bandelefona ati votrami Nzanana amaze kumurosova ati bindi perezida arabikubwira mubitwa n'inkuba neza perezida aje mubya cyambuye ibintu byarande kuko ari randevu nayo izabyeyi ibyo bindi ndabize mwati ariko ubwo ni ku mutima wanjye hanyuma aho nzere le president a telefona nawe yambwiye yankunganyaga nyine etcetera nuko ndetse ahubwo ikimbwira ko ari wonzere mi nuko ntabwo nashoboye no kongera kureba muri dosiye ni iki naratashye njya kubwira umugore tugwa mu kantu nyine
ibyo nibyo wowe Colonel Russell Rubuga uvuga kwifatwa n'ifungwa rya Nzanana mu kanya turaza kureba icyo umuryango we ubivugaho aho yafatiwe nuko yafashwe murabikurikira mu kanya kwijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
Nyakwigendera Fidel Nzanana yafatiwe he reka twumve icumwe mu bana be Madame Miriam Nzanana ubu uba mu Bubiligi abivugaho
Miriam Nzanana kazi neza ku Bubiligi Amerika
Muraho neza murakoze kunyakira
urakomeye none papa wawe bamufatiye Kigali bamufatiye ku Kibuye bamufatiye he
papa wanje bamufatiye ku Kibuye kubera ko kwari twagiye ku Kibuye nibuka ko inzu yacu ari bwo yari ikimara kuhuzura aho ngaho twaragiyeyo twaragiye kuyitaha noneho niho twari tuhari tuhamaze iminsi ubwo ko baza mu gicuku mu matwazeru du matin dusinziriye abasirikare baraje barakinguza noneho barinjira ubwo bavuga ko bagiye kumujyana papa abwira mama ngo uzamenye abana ubwo yagiye ntitwongeye kumubona nta makuru yitwongeye kumenya
Colonel Serubuga we uvuga yuko yari inshuti ye aravuga yuko yamubonye bucya bari bumufate mbese uwo Colonel Serubuga uramwibukura umwana yari inshuti yanyu mwaragendanaga nk'uko abivuga yuko ari inshuti y'iwanyu cyane
Colonel Serubuga ndamwibuka ari duturanye bari batuye hafi ya Camilitaire ndamwibuka rwose hagati yacu na niwabo hari hatuye Sindikubwabo Dr Sindikubwabo niwe wari uhatuye noneho twagendaga nyine nabo bagendaga iwacu ariko kuvuga ko yabonye papa mbere yuko bamufata ndumva ntagaruka kuko muri Kigali yagahari wenda barabonanye byo nibyo ariko ntago bamufatiye Kigali bamufatiye ku Kibuye yari yagiye ku Kibuye
nagira ngo nkubaze wowe hari abasirikare wari ukiri umwana muto ariko hari abasirikare wigeze ubona bakambitse iwanyu basa n'abategereje yuko papa wawe yataha ngo bamufate
abasirikare twe twabonye nyuma ahubwo nyuma niho twabonye abasirikare ariko mbere yaho ntabo twabonye kuvuga ko yaraye Kigali je ntago bishoboka kubera ko nyine bamukuye mu rugo yaraye Kibuye hanyuma uyu yakaremye niba ari yakaremye cyangwa uyamuremye yashobora kuba yarahagiye mbere ariko ntabwo ari icyo gihe
none se tuvuge yuko rimwe na rimwe muri ayo mezi atatu yahise mbere yuko afatwa ku kwa kwangi kugeza mu kwa cumi rimwe na rimwe yajyagaza I Kigali akagaruka ku Kibuye nibyo
na hari abantu bashobora kubitemuanya byo gisi nanjye ndabitemuanya so ndi umwana we kandi nari mpari ariko hari n'abandi bantu bandi nzi ntabwo umumestre wari uhari we nawe yabitemuanya
none uwo mubyeyi wawe kuva bamujyana icyo gihe kuri uwo mugoroba ntabwo mwongeye kumubona mwigeze mubona akanya ko kugira ngo mumusure mumenye amakuru ye
amakuru twongeye kumenya yagiye nyine nkatwe w'abana nyine twabaga dutegereje ngo papa azagaruka umuntu yakomanga kugira ngo yuje tumara imyaka myinshi dutegereje twigira ngo yenda azaza na mama rero nawe yabayeho babeshya ngo aracyariho bamwe bakaza n'udupapuro ngo tugiye muri prison yanditse ariko nta makuru twongeye kumenya byari ibintu byo kubeshya nyine abantu bakaza ati ni muduhe amafaranga tumushyire ariko nyuma twaje kumenya ko n'utwo dupapuro batuzanaga barapfuye deja
mu kurangiza ngira ngo nkubaze ko wavuze yuko Serubuga mwari muturanye yatugeraga mu kanya muri kino kiganiro yuko yari inshuti ikomeye ya Nzanana ndetse n'abandi mwigeze mumubaza muti mbese papa ari hehe
njyewe nandi ko nari mbizi turi batoya bari abantu b'inshuti nibyo tunaturanye rwose tugendererana n'abana babo tugendererana ariko ntabwo twashoboraga kongera kumubaza ngo patagiye kuko n'abantu bahise badutuna rodo ntabwo bongeye kutwegera ahubwo nanjye mubonye ngiye muhebuka kera mubonye namubaza impamvu atigeze anawadushaka ngo atugiye cyangwa anadukomeze nk'umuntu wari inshuti wagendaga iwacu yahise ako kanya kandi na mama nawe yagiye atubwira ko akenshi bajyaga bahura nta agakora nk'adashaka kumuvugisha bivuga ko hari ikintu yari azi yahishaga nkeka ko yashobora kuba yaradushatse nk'uko hari abandi badushatse bagiye baza kutureba barimo ntashobora mboneyeho rwose no kuvuga nk'umuryango wo kwa bagaragaza n'umuryango hari n'abandi benshi bagiye badufasha donk ba cyangwa kuza kuduhumuriza ariko we ntabwo nigeze mwumva nawe yabivuga ko atigeze yongera kutwegera.
Urakoze cyane Miriam Nzanana kugaka kanya gakomeye wahaye Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro ku mateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzakomeza tubatumire uko ibiganiro bigenda byigira imbere tugatera intambwe ubutaha naho nitubakenera muzatwemerere tubatumire ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kandi twizeye ko ibyo biganiro rwose mwateguye ko tuzashobora kumenya ukuri kandi ko n'abazagenda babazwa bazagerageza kuvuga ukuri ibintu byararangiye nta nsiga dufite yindi ariko turashaka kumenya aho ababyeyi bacu bagiye nibuze tukaba twagenda tukaganiza karabo si ahangaha niho umubyeyi wacu yabwiye. Murakoze.
Urakoze nawe. Niba ibyemezo byarafatwaga n'abagize komite y'ubumwe n'amahoro dusubire kuri Colonel Aloys Simba kuri iyi ngingo.
Boye rwose ntabwo ibyo ngibyo byo gufata abo bantu twigiye tunabivuga naho siroma ko yabivuga igihe n'umuntu ushinzwe sekirite probablement wa na shefu d'amajoro bagiye bafata abantu rusorongo kuko bamwe bafashwe alano imemo bari kwa Kayibanda kuko bahavuye kubagira kwa Bizimana. Bizimana yatuye kuri ya muhanda kuba Benardine abandi nabo bajya kumfonsiye hanyuma barafatwa bafashwe muri iryo joro hanyuma abandi bagiye bafatwa nyuma ndibuka kuko ndumva hari umuntu ndi muri enterima ndabona hari umuntu twabonanye witwa Minani twabonanye yaje kundeba aho ngaho yambaza niba hari icyo namumarira bo anuza na Harerimana igeze no kuzana we nyuma hari mu kwezi yaho ngaho kureta amajoro yari n'isote ya Habyarimana nabyo byatangaje kumva na Harerimana yarafashwe kuko abantu bamufashe yewe na Habyarimana ngo kuba byagreze bakajya baba mu mwesa ntabwo yagiye abafatisha bose abizi bagiye bafatwa guto atabizi nta banyagitarama gusa bafashwe nuko ndibuka ko nta Harerimana yigeze kuza mu mupira muri ka Kigali nuko ntabwo bagiye bafatira Harerimana Minani nabwo ko namubonye inyuma bien sur Makuza ya we ndumva muri coup d'etat we nawe yaraje iwanjye mukoze muri minisiteri akazi direktoma ivuga ko ndanamugenda yewe kuko muri komite bagiye bambaza ko abantu n'abazi n'ibyo n'ibintu byose hanyuma nababwiye ko abundi nambara amahugurwa mwabibonye ntabwo abantu bahandi bafashwe uretse abagenditarama gusa uretse abahanze wafashwe wundi ni Nzanana w'umunyakibuye Nzanana we uruye rwabo ariya bahari muri Kivumu.
Washington Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije hano ku Ijwi rya Amerika tuzaha ijambo umuntu wese uvuga ibyo yahagazeho yiboneye kugira ngo twubake amateka y'amanyakuri. Nanone ariko turisegura ukuri kw'ibyo abo tubona badutangariza ntitwakwemeza ngo tuguhamye n'ibitekerezo tubasangiza. Undi munyapolitiki wafashwe mu ikubitiro ni Harerimana Gaspari wari minisitiri w'uburezi ku Ijwi rya Amerika. Tunejejwe no kwakira umupfakazi we.
Madame Harerimana, murakaza neza ku Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganire n'ibihe bikomeye, ariko ndabashimira imbaraga mwagize kugira ngo twururutse imitima nzi neza ko bitoroshye nk'umufasha wa Harimana Gaspari nawe waburi ibirengero muri 73 ndabakiriye ku ijwi ry'Amerika nagira ngo ntangire mbabaza mu muheruka ryari
ni muheruka muri 73 nyine ukwezi kwa 10 nabwo bwa nyuma
mbese abamufashe bababwiye ubuhereje cyangwa se bigize babwira aho bamujyanye
bajya ninjoro rwose mu masaha 9 z'ijoro bahonda inzugi cyane umwana wari uryanye niwe wabyumvishaga kutubwira ko hari abantu bariho bakomanga ngo nibatinda barikingurira kingure barakingura umwana aza kutubwira nyine turabyuka agiye kubareba yinjira ati ninjire bagenzwa n'amahoro bati ni amahoro koroneli arakudutumye koroneli sinzi ninde arabicaza rero
koroneli
ngo koroneli aragushaka ntabwo nzi ninde rero yarabibonaga wenda yarabyumvaga sinzi ntako ubwo yarabizi kundusha abasaba ko ajya kusezera ku babyeyi be bari hafi aho ngaho ati ni hafi hano baranga ntibishoboka noneho rero nimureke nitegure yagukara barambara yari abashije bicaye muri saro bari banze no kwinjira niwe babinjije ati ibyo ni mu mpa amazi nywe yari abisanzwe ari umurwayi w'umuntu ayinywera amazi abaproposa ko hari icyo banywa bahabyeri baranywa hari n'abandi bari bazanye muri iyo modoka bari hanze nabo bafashwe nk'uko bajye gufata uwo nguwo arasaba nabo barinjira ababyeyi bo barabinaniwe ariko abo bajye kumutwara abo barinywereye birangizo baragenda naho namuherutse ngibyo ni uku nguku
abo bantu se bazanye n'abo basirikare nabo bari imfungwa nabo bari bafashe nabo
si bari abafungwa ndabazi bamwe n'abanyagitarama
benshi
harimo umugabo witwa Munyaneza harimo abari ba minisitiri bari ba depite witwa Mbonankiko Munyaneza ni wari perefe kwigira igitarama na Minani yari minisitiri ndumva nabo nibuka baburije mu modoka ubwo baragenda nyine naho twaherukanije
none nyuma y'imyaka 40 urumva bikwiye ko ijwi ry'Amerika rikora ikiganiro nk'iki tugerageza kumenya ukuri ku byabaye
ese kumenya ukuri ku byabaye ni byiza nakubise kuko ariho igihe kibonekeye
nta kindi kintu mwumva mwibuka yaba yarashatse gutwara igihe bari baje kumufata ngo yenda bamureka gifate cyangwa se amugire bati koraho mbese akantu muvuga muti aka ngaka yari agashatse nta kantu mwibuka
cyane mwibuka namuhaye ishapure nari mfite iyo yari yayibuze ngo ni igihunga gidutunguye ati yigeze harabaga ati muntu bibiliya yanjye barambwira ngo no ibyo ntibishoboka ngo ntabwo bagiye mu misa simfasi nibuka niba bikuru ariko urumva ko ngaho jyana na Bikira Mariya namuhaye ishapure gusa ngerageze hanze urira imodoka amagambo bavuze sinayumvise umwana wanjye wagiye akurikiye niwe wabyibuka wenda akababwira ndabasezeho ngo basigarane n'Imana yaruhakiye isogokuru
uwo mwana wanyu nimba muri kumwe ubwo mwamumpa tukavugana kugira ngo abunganire ariko munyemerere mubyeyi nongere mbashimire cyane kuba mwigomwe mukemera kuvugana n'ijwi ry'Amerika nigutsaba twumva ko muri umufasha wa nyakwigendera Gaspari Harimana ndabashimiye cyane mubyeyi
nange ndabashimiye nkumira reka mbahe uwo mwana wanjye babwire nawe ibyo ashoboye kuba yibuka ndibutse
murakoze cyane
murakoze namwe
Clement Harimana urakoze cyane kuba wemeye kunganira umubyeyi wawe kugira ngo udufashe kumva gace kari gasigaye kuba kudeta yaba hari ikintu wabonye gisa naho papa wawe yenda gutegetsa bushya bwamwegeraga kugira ngo bumuzanemo cyangwa se yarabuhungaga nta nahongiye guhurira nabwo
nari umwana muto ya 33 nari mfite imyaka n'igice uburyo rero ibyo ngiye kubabwira n'ibyo bagiye batubwira cyangwa rimwe na rimwe habone ku kaje tukongera bakabisubiramo
umbwire n'umukecuru wawe yakubwiye kubera ko akwicaye iruhande n'uzajya ugobwa azajya gukosora
vora donc ku Target maze kuba bamaze kubirukana Kigali bagiye kuba mu giturage ngo ngaho asa n'utangiye kumenyera ubuzima bwo mu giturage ku buryo nk'umunsi waje kumutwaraho yari yiranwa n'abahinzi yanabahembye baranatarama bataha bamwe batinze kwa benshi bari abaturage batuye hafi aho ngaho. Noneho rero we bigeze kubabwira ngo bandike amabaruwa, iyo baruwa yanjye nigeze kuyibona mu biro bye asaba akazi ko kuzajya gukora muri Zari. Urumva kuba yarandikiye ubutegetsi n'uko yemeraga ko ubwo butegetsi bwafashwe, ahubwo avuga ati ngewe ndi engineer agronome kasaba akazi ko kujya gukora, kuko n'abaturage abo twagiye tuganira kenshi bajyaga bamubaza bati se bakuvanye ku mwanya reka ati kuba minisitiri si ntabwo ari ubukonde, ntabwo ari akazi mu byo nigiye, ntabwo nigiye kuba minisitiri, ndi umuhinzi ndabanza kumenya nkore akazi kukindi. Kuri we yabyakiriye neza, nibyo bategetse gukora byo kwandika ayo mabaruwa yo gusaba akazi yari yabikoze. Gusa nyine urumva ugutungurwa aho biri ni ukuza gutwarwa mu iryo joro n'abo bandi baje babatwaye nyine babajyaniye hamwe. Nicyo nabona ko habayemo impinduka atari yiteguye, atashobora no gukeka ko ushobora kuba
mubona uburyo maze no gukura akura kuhashize imyaka itari mike, wigeze kumva mama wawe cyangwa abandi bavandimwe bawe bavuga yuko bahawe uburenganzira bwo kumusura aho yarafungiye?
Oya, ibyo ntabwo byigeze bishoboka, kuko nyuma bahise bafungira abantu mu giturage no gusohoka byari bibujijwe. Ariko mama yatubwiye ko yigeze kugerageza nk'inshuro ebyiri akora n'igikapu ashyiramo imiti kuko tutarwaye akunda kurwara igifu, ashyiramo imiti ashyiramo n'utundi tuntu tw'utwenda. Bajya i Kigali, hari umuntu w'inshuti yari wamufashije, bagiye i Kigali bajya gusaba ko bamusura cyangwa se bitanashoboka bakamugezaho iyo miti n'iyo myenda. Umusirikare mukuru wari uhari wabakiriye abangu iki gikapu ntibagisige ngo nzabimushyikiriza ngo ariko kumusura ntibishoboka. Ndibuka turi abana, niba kumwe abana basura abandi bakabaza ati we papa wari hehe, waburaga icyo usubiza, ukumva umeze nk'umuntu ukoze ikosa rikomeye ukapfa kuvuga yarapfuye, ariko nabyo bitumvikana ugahunga ngo hatagira wongera kukubaza icyo kibazo, kuko uvuga ko afunze byo ntawe atinyuguza no kubivuga.
Nk'uko twabibasezeranije uko mukurikira ibi biganiro tubategurira mukagira ibibazo mwibaza, iyo mubitwoherereje turabatumikira. Muri aka kanya turatumikira Clema Muvunankiko, ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wabuze umubyeyi we ku itariki ya gatanu Nyakanga. Ikibazo ndagiha Colonel Laurent Nserubuga kuko yafashwe n'abasirikare, dore ubutumwa. Clema Muvunankiko aragira ati abasirikare batatu bayobowe na komanda barahira nibo batwaye papa Gerard Muvunankiko bamuvanye mu rugo i Nyabikenke Igitarama ku itariki ya gatandatu Nyakanga 2073. Ati bamutwaye mu modoka y'ivatiri, umwe aratwara abandi babiri bamwicara iruhande, ariko badusigiye agapapuro kanditse n'imashini ngo eta major. Hari umwanya basize handikishijwe ikaramu izina rya papa Gerard Muvunankiko, noneho mama amusaba kwandika izina ry'umujyanye, yandika komanda Barahira. Ako gapapuro mama yarakabitse cyane, yajyaga akatwereka, ni nako yigeze kujyana kwari izinde kubaza amakuru ya papa. Colonel Laurent Nserubuga, mwambwiraga ko mwari muri vuruguvurugu, mwari muri rwinshi, ko nta muntu wafashwe ku itariki ya gatanu, uyu Muvunankiko kuko yafashwe ku itariki ya gatandatu hakoreshejwe urupapuro rwatanzwe na etat major. Iyo etat major yakoze urupapuro rumufata ikaruha komanda Barahira, ninde wayiyoboraga?
Ibyo ntabwo mbizi, kuko kuri ku ya gatandatu yo kwa Nyakanga ntabwo ntuza progrere yararaba itamajoro, rero ntabwo yatangaga ninge wakorodonaga les activités za dolarume. Ntabwo ibyo twari byari biratangira.
Murashaka kuvuga ko komanda Barahira yihaye misiyo ubutumwa yiyandikira urupapuro ruvuye muri eta major ajya gufata umuntu
simbize na ngira ngo kuko nta abandi bose kwemera ya president yatubwiye ati nta ugomba gufata umuntu atari manda ya progress.
Colonel Laurent Serubuga asubiza ikibazo cya Clément muvuna nkiko ni kuri ubwo butumwa dusojerejeho ikiganiro muri isanga twateguriye kuri uyu munsi. Ikiganiro kihagarariwe na Etienne Karekeji. Ku cyumweru gitaha tuzagaruka ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki wabafataga abayobotse bakabaho, abayobotse ntibarusimbuke, abatarayobotse ntibarare na gereza boherejwemo. Ni muri isanga ku cyumweru gitaha. Mbashimire kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.